Zangu, pastia za kijani, ndio ilikuwa chanzo, nilikupenda sana,
nakupenda pia sasa.
Maisha smooth kasura yako, ulishajulisha dada, ukajulisha kaka, kwamba huyu kaka, yuwa kutaka, na ulinikubalia, nichukue hii kazi. Regrets ni za milele, woga ni za wakati, na hadi meno imeoza mdomoni,
itoleo,
mdomo itazidi kuchiu na,
wasi wasi.
In case taxi ni wache, nitakuja na basi, usini sao mrembo, niko njiani safari.
Wangi Berna, tende ni beonate, siana ni beonate.
Aneyo, baby girl, aneyo. Aneyo, baby girl, aneyo. Kikuiwi koda,
kikuiwi,
kikichoni yokoda,
kikichoni yokoda,
kikuiwi koda,
kikuiwi koda,
kikichoni yokoda,
kikichoni yokoda.
Aneyo.
Jioni ishafika ni wewe nafikiria, najua umenimiss, simu yangu imekuwa ikilia, hata mwingi ni kazi yaje,
mimi siko na
shida, nimekupa ya zawadi,
I know you will like,
haujapunguza kuwa mrembo, unaongeza tu, ungekuwa bei ya duka ungeenda juu, na hiyo SMS nimeipata na like hiyo barua, umepika red cornbell pia usuga, natamani ni kuone kama movie, mapenzi yetu strong bado, tangu juzi vile na karibia kejani, roho inagonga, baby siwezi ngoja kukuona.
Baby beona, wangi berna, sena ni beona tete. Oh baby,
baby girl aneyo,
ya warita rita.
Aneyo, baby girl aneyo,
era leo
kukuona aneyo. Kikichoni yokoda,
baby,
kikuri wikoda. Kikichoni yokoda,
oh baby,
aneyo. Kikichoni yokoda,
oh berana.
Hey,
hey, ibera ya.
Sawa.
Aseda nyakwaru maroko,
apoyo nyaseme.
Teramos, teramos,
doko.
Teramos,
doko.
Teramos,
doko.
Teramos,
doko.
Teramos,
doko.
Teramos, teramos, teramos. Teramos, terate, 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 teramos, terate, teramos, terate, teramos, teramos, teramos.
Yes. Uh huh. Yeah, this is Rabbit. Uh huh. Ah, the award show, Nigeria. Uh huh. Eh, yeah, nice. Category gani? Two categories. Nice. Eh. Oh, you also want me to perform? Eh, Sunday sana. Okay, let me check my schedule and then I'll get back to you. But I think that day I'm free. Ah, asante sana. I'm excited sana. Yeah. Cheers.
Aku. Nice afternoon. Yo, same mesikia wanze nominations, Joshua. Kali. Ni kategori ina. Ile.